Kuzini on the beat.
Baby, ni lava wina. Nifuna wina. Nenye tanda wina. Oh, baby, ni ranza wina. Nifuna wina. Nifela wina. Ma, baby, ni ranza wina. Nifuna wina. Nifela wina.
Bengicela ungabanaki, hey. Noma bengakhuluma phela mathe, ngicela ungabanaki dali. Noma bengakhuluma phela mathe, ngithanda wena, ngikhethe wena, abanye angibaboni, bazama ukungilinga bathi ungihlisele. Hayibo, angiliboni elidlalayo, hey. Thanda wena, ngikhethe wena, abanye angibaboni, bazama ukungilinga bathi ungihlisele. Hayibo, angiliboni elidlalayo, hey. Ngicabanga ngawe ubusuku nemini, uthanda aliboni, nami ngangazi into enjena, hey. Kanti into enjena, hey. Awungicabanga ngawe ubusuku nemini, uthanda aliboni, nami ngangazi into enjena nje. Kanti into enjena.
Chocolate in my heart, who come in position in top 10 or number 1. I never let